Hey, it's the hits.
Yeah. Hey, I work hard every day. To the spot, feeling real good. Think you gon' talk too bad and not, my homies real hood. They say logic, why you do that? I don't know, I don't know. Yeah, they used to be like who that? I don't know, I don't know. Now they know my name wherever I go. Used to think that's what I wanted, but now just don't know. No, I can't put that knock if you bucking back. Yeah, I've been working, but I ain't got nothing back. Tell me the daily now, hold up, wait, really now. All of that shit you been talking just silly now. It's as quick as you rise, just as quick as you could fall. Oh no, 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 I can't put that at all. Can't put that at all. I work hard every day. She ever wanted was attention and a bunch of other shit I shouldn't mention. Cause she got daddy issues for days and days. But today, she ain't got shit to do. Her ride along with you. So we gon' fuck around and vibe and vibe and vibe and vibe. I'm trying to live my life, but am I doing it right? Tell me I'm the man, you the man right now. You the man right now with the whole wide world in the palm of your hand right now. The lights and the cameras and the money and the fame, I'ma do it for the fan right now. I'ma get it for the 301 and the RATTPAC, cause you know I work hard every day.
An tɛna se ka u ka jɛmukan di aw ma, o kosɔn an bena ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen di aw ma bi.
Ni ye jɛmukan ye Voix de l'Amérique ka seko ani dɔngo ale kɛnɛ don farafina fɔli ani mun min ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ka a denkɛ an'a balimakɛ Modibo Dembele. Ni ye jɛmukan min ye aw bɛɛ lajɛlen k'a jija jɛmukan ye a kana fɔ a kɔ, sabula ni bi tali kɛ anw danbe de kan.
Yo, farafinafoli lamɛnnikɛlaw, an ka foli ani tanuni a b'aw ye. An mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la, farafinafoli jɛmukan a sigira. Nin wagatinin na aw tulo bɛ aw denkɛ n'aw balimakɛ ani aw terikɛ Modibo Dembele kabi Washington DC. Balimaw, an ka foli ani tanuni a b'aw ye. Farafinafoli, mɔgɔ minnu t'a dɔn, ale ye Voix de l'Amérique seko ni dɔnko jɛmukan ye mun bɛ kɛ araba o araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la. Segin bɛ kɛ jɛmukan ka sibiri kari wagati kelen fɛnɛ la. An bɛ sɔrɔ direkti la Facebook kan VOA Bambara. Ni mɔgɔ min m'o sɔrɔ, i be se ka na FM kan Bamako, o ye 102 FM, Gao o ye 106.1 FM, Tombouctou o 90.3 FM. O ta bannen balimaw, an bɛ sɔrɔ fɛnɛ an ka siti kan o www.voabambara.com. Balimaw, jɛmukan sigira ni wagatini na aw kulo bɛ ani aw ɲɛbɛ aw terikɛ ani aw ka ciden Modibo Dembele kari Washington DC. Bi an ka kɛnɛ a denfaya o bɛ jɔn bolo? O bɛ Bajara de bolo. Bajara ye jɔn ye? Ale de bɛ wele cɛkɔrɔba min bɛ Kebugu ni ale bɛ Kɔnɔbugu mara la, n'u b'a fɔ ma ko an ka yanbila. An ka yanbila, ale de y'an ka invité ye bi, ani a ka manajɛr ni o ye Buwa Tunkara ye. Nin kɔnɔna fɛnɛ la an bena a ka yɛlɛko baro caaman lamɛn ani ka tila ka dɔnkili duman caaman di aw ma, mun ye Dr Keb ani Basbi ani Madol. wula san an balimaw yani an ka tɛmɛ ni jɛmukan ye fɔlɔ an bɛ kɛnɛ sigi ni dɔktɛr kev ale ka fɔli siɲɛ o fɔ mu ma ko sanu negeni lɛga let's go song from mali mali on y va lɛga
Bajira, ibaro min be bi Moribo Dambele Ameriki Moribo de ko k'ale tun y'a kanu ɲina k'e bila ka taa magan yala hakilila jumɛn be la maganda ko in de la de na cɛ
Dambele Moribo Dambele
dobila
i kanu bɛna n kanu bɛ bɔ la bɔ tunga la la bɔ tunga la de kɛra sababu ye kana ne kala ɲɔgɔn na nka maganda ayiwa a man di n ye fɛn jumɛn na banabaatɔ tɛ se ka taa maga kelen morikɛ cɛ naani y'a fɔ n ye ni n taara a tɔ bɛ ka to a kɔrɔ ye ni daga sigi bilen dɛ morikɛ maa naani fɛ y'a fɔ n ye ala ka ne ci o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ ne fura o bɛ n dimi n'o dimi wulila hali tɛ n ka ɲɛgɛn sɔrɔ ne yɛrɛ de n bɛna kɛ majɛ ni maganda ye.
N terikɛ mɛ mun ye maganda goya ye Bajara.
Min y'a fɔ an ye fɛn min y'a fɔ an ye n'a kuma fɔra ko mɛlɛkɛ bi tan.
Bajara k'i mɛlɛkɛ yɛrɛ pan.
Mɛlɛkɛ bi pan.
Bajara n'i taara i tɛ san sa.
I ka sabali sa. Ne ko ne bɛ ɲininka ni Ala ye. I bɛ ɲininka ni Mahamadu ye. O kuma na i ma taa maga Ala ni jiri de kuma na ka y'a fɔ fɔlɔ ni i taara yɔrɔ min na ni Ala y'a kɛ kalifa minɛ ko e bɛ suru Ala bɛ suru de i suru jani alijinɛ kɔnɔ.
Ala ni
jeli kuma dɔ kan.
Ala ni maa si ma kuma o kan ka jɛ. Ɔ n ka jɛ sisan n ka jɛ. Ɔ jɔ sa an k'o.
Ne bɛ ka ɲininka.
An k'o bila o. Ni maganda ye mande an t'a kɛ bɛlɛkɔta ye.
Bɛlɛkɔ. Ka taa ci la bɛlɛkɔ ka segin bɔ kɔ.
Awɔ.
Nka ne bɛ ŋanamu kɛ Kɔnɔbugu yan.
Awɔ.
Ni n y'a kɛ bɛlɛkɔ.
Awɔ.
N t'a dun ka ɲɛgɛn sɔrɔ.
Mun de la Bajara. O mana bɛlɛkɔ b'aw ka ko bi cogo di.
Walayi kuma min kɛ Kɔnɔbugu n y'a kɛ bɛlɛkɔ y'a fɔ n tɛ n ka ɲɛgɛn sɔrɔ.
Cogo di.
O kuma ba bɛ ne ka dugu cɛ de.
O don.
O don. Bɛlɛkɔ b'aw ka dugu cɛ de.
O don.
N ko ne tilema kelen kɛ yen. kanisika we ngukwa gosha bali bila kota apla
awo
ode bila pe ode bila pe ni ko ni pa sanga kala ngala bila kota
awo
ni ma bla
awo
a ambe ku ade
nya ba me nyu bla
o
me bajara wo
a
million yungu ku ya me keep se to kan mana keep se to kan ade ku bi fe ka to ga do de fo u bi se ka mi bam
aha to ga
awo
Do
you go to for me? Who am I keeps it to Ogala Fujim? What's a key trigger? She will be Magai. She will be Francie.
She
will be Francie. She will go badger of the Francie La Fujim. She got Tao.
And she was about that.
She got Francie or the Fortoga.
A premier part and a
foire.
I'm from Saddis and I never get a queen of Allah. A premier part and a foire. A foire that I never got a penny.
Ah,
after the Catalan Labata, after me for a 10 year for a follow the Catalan Labata dinner. The book of Saddis, the other one you have to pay in a bala.
Ah, Vajra, 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 Vajra,
Fina foli la meli kila wanga foli ani tanuni abawi amana soro yoro fenfla frafina foli ni ame ambe kuma ode la anga foli be anga tonye mo baye Musa Al Fatra wele kabisenu ni ale anga fans club mbe mali la anga foli baye Abdul Salam Maiga kabinashville anga foli bale fenai Ibrahim Keita alisi gilembe ni wati ni na ya Washington DC amba le fenefo anga foli be John fenai ni wati la anga foli be nene bachili alisi gilembe sikaso amba fokusebe kosebe ani anereka invite special ni oye bajara Adonimbeko anga yambla ni aka manager ni we bwa tunkara ulule anga bi invité anga foli buyo kosebe kosebe balma o frafina foli jaro foli dumain amantegali ni wati na babsi touré alika foli sa fomoko furu let's go song from MALI Mali let's go les gars
Na wale l'Amérique alika jamuka kirenkirenle usigira ni uye farafina folie ni alebeke arabao araba negenye kilin katabla negenye fla watila segibike jamuka nka sibili kari tene wati kilena amesoro directif na Facebook ka VOA Bambara ani anga FM bamako uye fien tulukala keme keme ani fly ni 102 FM dawo uye fien tulukala keme ani woro ani tum kilin Tombouctou ou fien tulukala bikononton ani tomi sabaye. Ame srofena anga fien sera feneka ou www.bambara.com. Au klube mudibu damile kumakana kabi Washington DC. Awe rea famia, Auni Bajara de Benyombolo, Kebugu Bajara, ni Alibe Konobu Marala, ani aka manager ni Oye Bwa Tungaraye. Olasa Mbalmao, ko menda mentigila, ambato wire kuira kufo, ambesraga temeni paru. Mbalmalke, ipsigire kufaena ani anga invite fene.
Aha, meja ganyara ya kufo jamanya na me malien bela jilofo, malikono ani malikoka. Nere toko bwa tungara, nzigero benedo konobuma. Bajara ka manager do. Anga rejoin segui sergle brawli
Farafina foli abesena alibi balmao bajara ale de bambule abi orela ni bajara wulene a klaibe a jafene ni a gayele ko baro orela amena kumani wakati nina bajara anga jeka lame ka magantaka ko anga bajara laje ka lame fene
fuka maji kana apma foye bitako
ala je blu wala
ba maji kana apma foye bitako
awo
ne ma ma fa anga temene mani fiaye
awo
maganda ko kuma ya haramu Nyamaganda haramu, tisa. Awo, nesita. Ayo, go down, say, tisa. Okay, play. I'm not going
to say. I'm not going to
say. Oh, I got you in the water.
Ndiye kwenye nene tara chia famo, mungusho kwenye tara chia famo, mbra mungusho kwenye tara abe haramu, opa mbele kara, opa hebe kara chia, ai sabali kui, ni mama afya afa nene tara la,
ni afamu ya,
ni mama afya, wa, iba kwenye nene tara iye kashabu,
ni afamu,
mabala, awo, bisha kui, ni mama afya iba kwenye iye kashabu,
si,
awo,
eka dalagra bali, eka dalagra bali.
I'm not going to be able to do it.
Oh, Radus, man, Laruta, Kevitamara, Radus.
Get up, what do you
like? Get up, what do you like? Mess on Radus, it's a mighty as a
motor. You are welcome to Mali. You are welcome to Africa. You are welcome to America. You are welcome to Europa. You are welcome to Asia. You are welcome to Mali.
Farafina foli abesina alibi anga foli be gany amaraye alibe bamako sanu fralado anga foli be jonfene modibo gwanege kulibali foskar mali biton ambifo mwatina anga foli be kebuka ube ani konobuka u terike terimuso imfene mukanga emission la meymana soro yoro fenfela anga foli bi olasa amantege di docteur keb alika foli sian bufum moko mamadou e bineta lega let's go
Je vois le gars pleurer, je vois le gars pleurer, je vois le gars se faire prêner pour sa bien-aimée. Mamadou et Bineta, beaucoup de gens vont voir, ils vont voir les Kelenta. Ils sont ensemble depuis 8 ans, depuis 8 ans, on va prendre un grand ami dans les dimanches. Mamadou, go ako mali, ouga, Bineta, go mali, nibo. L'amour était un temps, c'est des mondes à la main, la vie à la défense. Oh my baby tala, oh my baby tala, kaneto. Oh my baby tala, oh my baby yeah. Mama duwe bita, mama duwe bita kubana. Tá com...
Jara Bajara Absiga Doni Fayana Bajara Region.
Bajara ki era juni I bangina sa wati me ki bis era juni ibu bom rajmena
ay juri sikike ne bangina ngoyno man ya debbe ka fuli ka bela mama bo mala ka fuli ka nya bela be sikike ka fuli ka ala ka wali ni mato ka parka ta ay
era to wadi
Bajara
iti yoro bene do yoro mema yebi yoro men
kebugu
kebugu ishi bi shi aga ju labbi
sambulo bladi gode
sambulo bladi doni amru
globila anyina arebe mumbarala sisa ni watina
awo awo Bajara ki arebe mumbarage ni watina sisa
akule te sera sakoi wande akule ba auka bla auka my sebo Jemaah Malaysia, ni boleh kita marah dia. No rentu parah sekali, ni tercela. Itu juga boleh sekali. Ni mimpar sekali, ngan tercela. Ini tercela itu juga boleh sekali. Ada jemaah Malaysia, ulu dia kau fomula, ulu dia kita mage, ulu dia kita mage. Mau susulah dia.
Okman, onyena.
Farafina foli abisena alibi mbalma wanga foli special ube anga bi invite ni oye anga yambla Bajara l'enfant de Kibugu ni aka manager ni oye boatu nkraye anga foli buye sisa anga jeka Bajara aleka wariko ani Bajara ni alibi toki lamra kadom ke anga la nyon fe ani kalame
ai bora meno fana kauko Bajara bora meno na Bajara bora meno fara ndika ko Bajara bora meno na Bajara bora minuna
Ana nga lorebe
awa
komi dongo ibe ga ratta manaya
aha
atara brauli
awa
oh a kosegto
aha
onena nyonya kwena ma godugumo ye ga warmindu
awa
ela warin
aha
ijena ko wai maje warin wadi
kwenyen lahran ti jafo
awo
kwenyen lahran ti jafo
awo
kiyama ti jafo
awo warin yere kisa jolede
mele What can I mean? What? What? What?
What?
What?
What? What? What?
What?
What? What? What?
What?
What?
What? What? What?
What? What? What?
What? What? What? What? What? What? What?
What?
What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What?
What?
What? What? What? What? What? What? What? What?
What?
What? What? What? What? What?
What?
What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What?
What?
Kasoro
ko finga
ta aw ado ado pele pele
yai aw 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 milongile
aw
ware era kisa jole
ha
ware jole
wa kaban milongile ni wata
aw yode odo
agil balo
oh
ngo ketan koi
koi
ani da kalamo
aw yai
kabata mena
ni
bagare ketan ka dubulo lunte atoro nun da dor makene ka haram yamo
na famya
anga chegau uluk nga ka dobi kata selu kuma op mala hobala ji usek ta oto note ji ji usek sani ji usek op mala ko kolo ko op mala ko dubulo mau ku kama kan doro ku kama kan singa op mala usisa kama sa baba ko kalo lu ko nyete
yai
kama sa
ko ndongo war minana bwati kono emo jirula
O foru yo. Kami la saka jinu mata da.
Kuto
ko abo ba ko kalon de
do.
Ko cheta ko ko china.
Ayai.
Ai o saka ko. No ta war ko ya.
Yo.
O bla la. O be famu. Nga saka no kami saka no ma ida. Ko de o ye jode farai. Ma ne wi ekuti.
Mbalma unga foli bawi ne sanu si jarai ne entrepreneur ne be amba foje mu kala me sibiru o sibiri ula ne genye duru ka se ne genye woroma be o afrika mbalma o ai be o afrika la me
farafina foli abesina alibi ni wakati ni na anga foli be mbalma ke obe live your dream ni ale je kule musikilendo maliko nala uluban de mela kusebe ngleng abisega sira so tomna wodi la ay musoro ni dokun konala anglekan ko yele mako ke bamana kai anga jega la me nyon fe
Hi everyone, my name is Tariba Traore. I am from Bamako in Mali. Today, English Bambara session course is about politics and diplomacy. An ambassador has an accredited diploma sent by a country as its official representative to a foreign country. Politician, a person who is professionally involved in politics, special as a holder or a candidate for an elected office. Diplomacy, the profession, activity, or skills of managing international relations, typically by a country representative abroad. Political party is an organization that coordinates candidates to compete in a specific country's election with common idea or thoughts.
Ne tɔgɔ ye Fadi Talfi Maiga ka bɔ Mali la. Bi anglais bayɛlɛmali bamanankan na, a bɛna boli politiki ani jamana ka kɛnɛmako o ɲɛnabɔli sira kan. Bi walanda, a kumaw filɛ ni. Ambassador, ye jamana ka lasigiden ye jamana wɛrɛ la. Politician, o ye mɔgɔ minnu ye politiki bunankun kɛ u ka baara ye i n'a fɔ jamana marali walima fangaɲini sira kan. Diplomasi, ye cɛkɛda ye walima baara fɔɔ ka taa se dɔnniya o kafoli ye ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka jamanaw olu ka jɛnɲɔgɔnya baaraw ɲɛnabɔ ni jamana ka lasigiden dɔ ye. Political party, ye tɔnkulu ye minnu be cɛbɔw fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka u sen don jamana ka ɲɔgɔndan kalafiliw sira kan ni hakilina walima a ka bolo kelen ye.
Farafinafoli a bɛ senna hali bi ni wagatinin na an ka foli bɛɛ Seku Samake ye ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Banakɔrɔ ma. Bahamadi Jire a n'a furumuso Kajatu Dukure ka fara Yusufu Jire kan ni nu bɛɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Banakɔrɔ ma an b'a fɔ o ma ko Biga. An ka foli bɛ jɔn fɛnɛ Masɛr Sumi ale bɛ tagamala an fɛ yan ni wagatinin na Etats-Unis ani Doni Brasco an b'a fɔ Masɛr Sumi fɛnɛ ma Big Up i danse kɛnɛ kɔnɔ the king of the king du rap malien. Balimaw an bɛ tɛmɛ ni nin wagatinin na Dr Kep ale ka foli sen a bɛ fɔ min ma ko Kana let's go le gars.
Bon, aba don ne ni tonton ke be ñoon nan ci ko mina wa dun don ne be ka ta bara ko
o aw bɛ kan ka an ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen lamɛn mun bɛ deli ka kɛ an bɛ jɛmukan mun kɛ arabadon nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila la. An ni Bajara de bɛ baro la bi ka bɔ Kebugu ni ale bɛ Kɔnɔbugu o mara la ani a ka manajɛ ni o ye Buwa Tunkara ye. An ka foli bɛ an yɛrɛ ka fans club ɲɛmɔgɔba ye ni o ye Musa Alfa Traore. Mɔgɔ minnu fana bɛ kan ka lamɛn walima k'a lajɛ Facebook kan. An ka foli b'u ye. Balimaw an ka foli b'aw ye nin wagatinin na an ka foli bɛ Kɔnɔbugukaw bɛɛ ye an ka foli bɛ dugutigilakaw ye alimamilakaw an ka foli bɛ kɔmandan fana ye an ka foli bɛ jɔn yɛrɛ an yɛrɛ ka musokɔrɔba ni o ye ale bɛ Kɔnɔbugu Maini Yafa an b'a fɔ kosɛbɛ an ka foli bɛ jɔn fana ye an ka foli bɛ Buwa Tunkara kanubagaw bɛɛ ye. Buwa an ye kuma caman mɛn wagatinin dɔ la an y'a ye bɔlɔlɔsiraw kan k'a fɔ ko ala k'an yɔrɔ janya la ko cɛkɔrɔba ko a soma yɛlɛmala mun de nana ni nin kibaruya sugu ye cɛkɔrɔba ko de nin ko in na.
Cɛkɔrɔba kɔni ko in na cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ gɛrɛfɛ a yɛrɛ bɛna i da don a la ka walawala mɔgɔw ye cɛkɔrɔba kɔni bɛ yan baasi foyi tɛ ani na min nana n'a ye cɛkɔrɔba ye lakodɔnna diɲɛ bɛɛ fɛ an kɔni bɛ balakola tuma min an y'a ye u y'a bila bɔlɔlɔw kan ko cɛkɔrɔba ntanyana k'a sababu kɛ moto ye. Baasi foyi tɛ cɛkɔrɔba min na bi cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛna i da don a kɔrɔfɔ la k'a lakale mɔgɔw ye ala sago. Lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen sago. Bajara. Moribo Danbɛlɛ ko. K'u tun y'a mɛn waati dɔ la k'i ye juru fuga k'i fatura. Ko kumakan jumɛn de b'i da ka kanubaw bɔ fili la ka kanubaw bɔ kuma la. Awɔ.
Danbɛlɛ Moribo Danbɛlɛ i y'a fɔ cogo min na diɲɛ bɛɛ y'a mɛn ko ne fatura ayiwa a fɔra nka ma taa fɔlɔ dɛ Danbɛlɛ ma taa fɔlɔ ala bi ala ka dɔ fara si kan Danbɛlɛ. Kɔni ko y'a duuru fan bɛɛ fɛ ɲɛ bɛɛ y'a mɛn ko yan bila sara a ma sa fɔlɔ koyi apa sama tu kalau kau, ini familia surala. Ni mami ini ni ka, ini ka kau cerai la, apa macora, yang dalam tu, ni apa mana, telefon ini lah. Alas lagi saku.
Bajara, ah, ubi fe ka tade ku, ke ka umum furusri, ika kau yang musota, minum kopi sara.
Eh, apa kerana siapa ni papel siapa masih dah kau baca madok.
Farafina foli iba foyan foyan to mna ni e bajara wele ni akila ibe Canada ma fena ga mool sewa ka moola ele ulila bajara aleka demeko ani jilmuse ya fasada limke anga la menyo fe
bajara bemanga tena bemanga e daka Germany, that ado, Alabolo, Mabelina, Cado, Alabolo, or Daka Tenga, Yavada, Mohammed Balana, said the Miss Aniala, or Fanata, Macorabella, no Caradacani, Dola, Wilikuma, Otomana, Kobi, Alabolo, Batara, Beman, Latin, Beman, Sinito, Yanni, or Corda Villa.
Ah, merci. Non, non. Bajara. Abana. Il y a pas Bajara.
Bajara, ma bande, il panne, il panne.
Eh, il te joue la plaie.
Il panne la plaie.
Dane, on t'arrête pour moi. Oh, ne vous voulez là.
Ah.
Demain, on dirait ma.
Ah.
Au bout de 10 ans.
Ah.
On ne vous t'arrête pas pour moi.
Demain, toi.
Ah. Ubem mulai sini buat dima sukulai.
Waduh.
Waduh.
Akan cari duitnya.
Ah, buat duit mana?
Apa?
Ibu kan yang belakang. Ibu kan yang wujud dong kata aku pelaya.
Aha.
Ah, kau yang lain dah buat bulu.
Aha.
Kau pun agak serang negila.
Aha.
Kasih aku kejar buku point.
Ni curi kau kan pelaya.
No wala.
Le pelaka.
Aha. Alu yang for. Aha. Tiup buat nizrain panas fair. Aha. Pelaka pongla. Abese wabu yi.
F mabano. Asko chee fli. Eh, suwena.
Ha.
Kana jibula, kwa misilani umayi.
Awo.
Eh, shina anabelato.
Nyame.
Nyame.
Nala suena.
Ika na jigina.
Awo.
Shupo.
Awo.
Furanjani umayi.
Awo.
Mbu ishiya chika nwayi.
Nyafamia.
Nyafamia.
Awo. Jangan orang nak kubah coba sisa. Cuma ngah kui lah yorola. Ukan nanti buka kau ujian.
Awo. Ini orang mana tu lah.
Awo.
Ni Madam Jalo Aida kune seko anindongo uluka hakes befasa soba muko ni uluka nyamoroi ayaw soko vewa ka seko anindongo keneka farafina foli ni kene dumamba kile ganfe kaka nage kanyetani saba katase nage kanyetani nanima nini nga artisu mali seko animali donko so obe fese fese kene munga ayaw soko vewa la ni kene dumamba inkanafo malien denshiko adike dondume araba kaka nage nyekele katase nage nyeflama kile ganfe mugo muma araba soriba kedi ibe sibiri makono kari tene o wati kele nununa ibi soko vewa afrikika emisyon meke facebook kan direct sila vewa pamara
ambalma u abuken anga jemukan kere kere len lame mumi delika ke ambe jemukan muke araba don negenye kele katakabla negenye flala
farafina foli abe sena alibi mbalma u anga foli be ni wati na tumani alisigiro benendo samema anga foli be jonfene madame jakite jeneba jara alisigiro benendo bomako amba alifene fo kosebe kosebe ulasa ambe jeni wati ni na ka Dr. Keb alika foli sen lame abufumu mako beni let's go nega
Jaranye akera kansigi lento alote laiko avec qui snapé na ka téléphone et ta ici ça ta it's my baby iPhone yere la la mega baroque me kala yere don na foda madaiko esere ka go te kanindo sa mi me molo ka pani ne kere ta ko baby please give me your number chama ka te awa mongele amena baroga siru Baby, give me your number.
bien tapele en video. Me nivele si yo festa. Piñera ni la nea ni el echado. Y capón la maya. Y cocharañe. Y formuni castaye. Y capón la maya. Cochama mala baby. Capón la maya. Y capón la maya. Cope mala baby. Capón la maya. Phone number,
no, no, no.
Give me your phone number,
give it to me.
Ton vrai phone number,
give it to me.
Give me your number.
Eka kwenye muso de nige bula, wufya kwenye ta.
Kwenye muso?
Awo. Kwenye sarakulu kwenye umufurusri.
Wa, okele wen haramu yile. Okele, otike.
Otike.
Ala tisonga le fashisha wu.
Ha?
Ay. Ala, bafo, dabla. Dabla. Ala, yebele chumna. Ala tisonga le, neta kalfami la nisisa pewu.
Ha? Ay. Ala tisonga.
Ay. Ah, fajara plaza.
Eka kwenye muso de nige bula, wui.
Ah,
gira ko yam so nende ke bula
e ku ka sabali ku
awo
ku ka sabali ku ko twi
awo
ku ko twi ko yam je nu ma twi
awo
nu ma twi
awo
abi fle fle da
ha
e ka kan si ka bio
ya fabia damle
bo ko fe anya me fe no gatin do la ko e ka kun te yeli ke bibi na cho ba ka kene ko fan fala la abi tugo di
alhamdulillah mala tanu bibi wani kene ko fa fala fa nya ko kwani nya kwani nyenguma dime watla fugati bo anyi wulika joke ka takata dogodro sula no yanga dogodro subai fana ala ke andara nyen la je ku bugude bi nyenga nyengon ubirla alhamdulillah ala bilala mena bi abi yorobe soro mena kuma di ayrama aka mogo bo kumala akula e bajara ku kunya meka foko nyego bila o ko nyego abitogo dibi ku ye wulika judgment ne ke wata ise ka yelike kiga mogo bo kumana ala
when you will get to America, what a cable can unlock what to work at Conabuya. What to work at? And I get young, fellow, Fana, do the real reality. You have my genius, Yaga. We are like that. Ah, Kobu, Buba Yaga, Opmana, here's a Gallagher farmer, Opo Air Akanopenda, my daddy and I, Jenna. Smala, Aguana, Gala, Uraka, Fredu Senda, the Fredu Senda, my daughter, Opo A. Torba, Ida. Ile ki se se ne ne da ga se se ne ya o ki na ka to na ye ki na ka na ala musa ala musa ple ama foi ke shu se na ala ba ko yemo a juma shu op ma ki na ke ne ye na bla a gwa na ma ga ne ko su ba da ko bwa ni ma wulu sa ne ku ja ba ne ka fara ka bo yo la bo ta ra pura se se bla ta ani ji kuru ne o ni ji kuru e kan ga she fara ka shira ma bo kala mo ka kena fara ma bo kala mo fot lebe ne ka ma kono fe ne da ma aka fi aka je bo ta ko shi op ma shi shi biya de go ba ka wudi ka sen ji ta fa mo ka na bato ka op ma aya ka fe be me ga aya bo tu ma ka fe be aya je ta ka ta ta to tro la ye pa ne bo ala a ka na na ka na shu za na sa alhamdulillah bana fi ne bo ra
o nyen no ko era wa
awo an lo ra ga ma do abi nyen wa ni ko di ni wo perela obi nyawo ni wali gogo go ko abla ko ngato ka fraji min bi tunaka ko ngana ni lawo ko gogo ya ma ko nyawo ni wali ni ya ba do de te ko do lo fo
o ba mna
awo
la muru bajara ku ya me fana ka foko kloko bila
awo
era kloko ya biga de good men de sima
ko abbe ni kan ga la la to de ko sha mo de fo de me ti ti nya fo de me mi ko ni mo dua ko lo e kete se koi se uga selponi ni tu kuramai yo dua kono o kwali afa bala famo tadu o jin no ko kelen dua kono o kama masoro ani nya ko beke kama kama ni ka dola o ba bwa bula kama masoro ka dua la
do we machine bla la ka ni na pil soro la be melika
awa be menge machine ra pili bi sorob mako nan droga dab mako aga jugu pili de ma awa ni machine ba kulo la be kuma men bajara krogakele ajim gwe dade gra nga present vraiment krogakele ngwane dobi bo ugunya kanu gube fe ga ibla ga dakele bana profe yala hagna jmeni kuma jmeni be ebulo akula
ko agira men pelena
awo
meme se ga chamara la fia
awo
kamadde bella fia
awo
enti chaza dambe se ga kugo ke
awo
meme se ga korokota
e bajra
o meme se ga kugo kula
bajra
ah
kana ga dugonye de
ah
era de katata
e ai
e sabali
e ai aje jamana do fara ga ni sita
e bajra o bajra
ah
alla je sita komi jamana nyamine do Korovela yu koko bando kufuata akelala ni e bajara mata ata kilemba.
Ndi sana kwa rufie.
Awo.
Korovela kile.
Awo.
Amele sina.
Awo.
Iyafalo.
Awo.
Nasha dana juu rafidai.
Sika tuula.
Nasha dana jinsi juu rafidai.
Awo.
Alaka ni.
Awo.
Itubala.
Awo.
Awe zika alak deli.
Awo.
Mewe zika korovela kile.
Awo.
Ka alak deli.
Awo.
Ka nashi. Ka kote nashi.
Awo.
Udaya kovela. Bajara, tasa korobe kila la. Ah, ni tanga simple ya.
Eh, ni tanga za bajara. Eh, ni tanga sagi muna.
Eh,
ngaje.
Eh, ni tanga simple.
Eh, alaje sa.
Eh, alaje si tanga.
Eh, asimu go, asimu go taku.
Ah,
jamani nyama kuwa.
Ah,
alera diya kanu.
Ah,
basi ukogo kile ni.
Ah,
kuna akabam. Ko bajara deka tak korobe.
Eh. Kumbatelikuwa kani shini kena kumbatelikuwa kampoto kama kashili kama kashili.
Kwa mimi vijana bajara. Bajara.
Ah.
Ni maswa maganda baalare. Pasi ugogo ni mada kura feku bilbila kata maganda.
Nisi ta maganda, nisi ta flashila.
Ni abigeja kwede.
Nisi ta flashila, maganda huu. Ya mekelebe kere huu. Kwa mwabala, kuka alani kira kama kashili, kashili kama nuka fanga kama. Kuka wote bila huu. Kwa kumbara kwa kumbara kuzi ya tafanyi kwa apafi pe era kulo kwa kwa sehemu taraka kwa nini sita kui kumbara teli
bajara
ah
sisi hega laje
ai
kumi ya au yangu ni nato kui kilei au tewe sika kilei boga ba ibi sika sisi ibi sawo
ya mara baada hansi la sangu ba flamu ya sikma nicho tachini la
maso jago wibla kada maganda
maga
ah
ai kwa nataka kusema maganda
ah
ai nesita nita flashita kwa kilo maganda aflap
farafina foli ode seko ani donko abseka panga anika basoro yorom na ode la anga foli be mo fon fe benin barakon na la an klibetra madame Diallo Aida Konela ale biro malien des droits d'auteur ni o artisuka hake makran roye anga foli bale anga foli be don fenaye ambe aline ifranjay blumba ni olube bamako malila chekelim bulu chama amba fima big up aline anga foli be don fenaye adama ni oye act 7 ale fenaye bamako amanyina Institut National des Arts, Conservatoire Balafasege, ani munu finebe barake uirei. Artisti chama chemu ani musumbe maliko nala, au be au niche au irei. Sisa, ame Kennedy nko lakauma uyu musoro ndoko kuina ofleni. Ambalma u, abuka nga jemukan kire kire le lame, Mume delika kia ame jemuka mke arabadon negenye kele nkatakabla negenye flala.
Anga fulibe la membaga bela jeli. Wote menen kofi ame na kuma jamana kono boli deka. No oye amba fomima ko umfani wali ma tunkana taka. Mumiye amka jamana mali dambi doye. Sabula anereka takabulu la wakati do kakanka ke ikakanka bo kata isi na jala. Hali na abete fenyini. Jamana ere fando ube o mirindika famu ere di ikanga ta tunga arelila amana ke nyao nyaka o andumba don kafo tunga lataka nafa bade bala anafasira anga jamana ma anafasira jinya pambe ma sabula tunga nataka di ni umfani no immigration ode kera sababu ye ka jinya be do nyona ni mugo tunte ta nyokon fi do nyona tunteke o ukofe nga nyine manganga ke yoro min ko fiu iwo ode ye ambe anga jamana ere joba bela jeli kabo ki kunda wali jamana ukan kata yelema yin pepepeu wali ma kataka tu taninga sigina
fasjamana ni yinche uye ogbele ya bade besi jamana erema. Sabula ni tara jamana o jamana kan. Mba ambe misali ta jamana yiri wale unka. Kada mine Ameriki ula, kata Chini ula, kata Fransi ula, kata Indi ula, kata Rusi ula. Iba ye jamana fe onfen jorade. A jamana ere jamana de unde ba jo. Amana gbele ya chuku chuku ite jamana shi jole ko jamana wera mwode na jo ka duma kata. Jamana ere jamana de unde be noe Amerindi ere de be gulika jo ke ka wulika jo o sabati dongren wulika jo fene te jamana si jo o de beke ka a jo dondoni bon sonda ni bon sonda fokadoke ni fokadoke de generation en generation generation de bon sonda e fokadoke o siècle o kuntakala chama de kono jamana bese ka wulika jo ka ke jamana sabati len re o kanga ke mokomunu fe ni o mokwa o famba kira bofen e jamana kono mokwa dumbe fanga bila ka barake paso ye ube jen ye wakati mina wakati ude bola ni tara wakati kuntrala beke fanga ufe tuma mina ibe segi fa jamana kono abazo hal naso fere chamani sababu chaman sorla abazo fanga tintuni idumba don kafo nga mirindi mokwa chamambe taka tama suguya ulula dobe bo gelea ukoson abiseka ke kelebe dola bo nyegwan suguya wara ube dola bo ani kalantaka bulu ani halibana furake uni ngugura ube seka kesipobu doi ka mwa dola bo o uboli ufene be beta yeleme kake kase tuli mai nga dobe bo basi wera fuwe ma kesipobu ye kula bo uwe foloye donia nyini fene make sababu ye kula bo kun jonjon fuita la fo mbe tadron kun mbe taka ode sira kacha anfe an kosobe olu debe ke dugudukuli dombaka uye jamana chama nkono aveta ke gbele ya ye aveta ke jamana min kono aveta ke gbele ya ye bobe ke jamana min fene kono olu kuni ye tabolo ye tien berbere fola hali ni akagwele kabe anka jamana siki chuko ni adambe yao ma ane mwko urebe kufamu chuko mina nga gwele ya do jamana ereka urukini jamana ka sabatila jamana yi wale mbado ube iba ye ulu mirindi utibola kosobeti hali ni ya emunu ube bo nyama lonema ani ube ta bara mina uwe bara krenkreni bara minkeli tinya utakaliko oho nga iba ye anka boboga famba aere ta don folo abina taka baraminge aba fode kuna sira ye ku ube nyesro ulu ye kasro alewe kata baramingini na ye baraminso na boke na sona unyu wanafine maya abe takala wari mingini walma abe takala hera mingini abisuku ufene nyuko na soroya fo uhakili na odekana na udebeke sawa unyumaye ka ke anga jamana ere fene kulusuma sababu ni bula jamana te jamana de unkoda umano konfiu anga mirindi ere famba ya kanumbisa kabo kata wali jamana waka akira dese bakato yo akira hali setiki yo bwali ni nigebe bela jelena uro akuni ale muruni dafla di atato betikelike asekinto afune betikelike ulo ambe duwa uke laka famungu njimandi ama
Niko fe anga fuli rebe anga mega bofa anga tonye mokoro balamsa kita ani Umar Isaka anga fuli bawe anga fuli ba anga president ni oye Moussa Alpha Traoré l'homme fort qui n'a pas besoin de renfort président monsieur gardez-vous anga fuli bi amejeka badjara ko asini mali franche fanga ne mo ko fo badjara katra kele la nor la de ou bien ko katra kele ban badjara mu fo anga la me
assalamu alaykum badjara
wa alaykum assalam
badjara anga jamana tigi Hashim Koita
aha
ako abifagi blagata korofe
aha
kelami mandala ko egata foga benge kele koina
aha
yala bajara lanyi jmende bi bulo ka fo jamana tigi kelengna
aha
amifaye kede blagata korofe egata benyonya do
aha
ani jadisuche
aha
o kuma ga jmende bi ebulo
maga abimene da
aha
buat hora ani anga jamana tigi jamana fama dongri membene da Kuita, asu kuita, kuita ke?
mbi foli kila halibi kaseki foli kila ika para ala kapaka dala ika para ala kikota ika para nyambe kala kali ika para jamara pe mudde pe jore mudde pe jore jamara pe jore kabe yata majuma kashi majuma ni banyana ika para ala kapaka dala ika para ala kapaka dala ala ka shisha ma jibo ala ka kya shuru ka ala ka dala shuru ka ala ka kya kya tike ala ka dofa ni ka ala ka gura kara shi ke ala ka dala shuru ka
a bajara o koroba kele ko nyam jogodi
eh what mara be sa be ko ni fa what mara ele anga kya mara tike ko ne ka ta koroba kele ka ta do ko ala ka ba peu koroba kele misi ka bugo ko ni ka ala nja ala de gabuse ka jeli abeba koroba kele ko ni abeba misi ka bugo ka ala ngale ka ta koroba kele la nidara adi de nidara ji ni plela atop ka ta koran
ha
mo ga chena ni a koyi nidara maga nidara shi nidara ko kele la nidara shi atop ka ta koran
ha Bajarab mbala jasa ka so jamana tigi bulu sa o dugoj mende bi bulu ka fo korofa kele la mi se dugoj mende bi bulu
ko ni kala ka ba wana anya anda ma de la piso
aho
korofa kele bi pa
aho
ugaya mende de kata
o dugoge
ambe dugo ka ala
aho
korofa kele ala ka ba
ami
ala korofa kele ala ka ba
ami
shiu sala ka ba
ami
kele kuja kele ka ba
ami
korofa ma ka ba
ami
ato ka mar ka ba
ami
nalar ka ba
ami
shiri maro ka ba
ami
wanamri ka ba baisri ka ba chamana ma ka ba kunda kar ma ka ba shiri maro ka ba ada an ka ba ndamri ka ba baga kele ka ka ba baga kar ka ka ba unarmani ka ba nalar ka ba ala korofa kele ala ka nashi ala ka ba pe yebe ka lafia ka kori ka ala ka duwa ka ala ka
ne waka udra wodi ne tsi selai ka boy podrom namba ba ku ne go ebe mali frafina ani dunia o twera jojo soro ke wodi i soko bewa afrika la sande fm bomago ka o 92.9 fm tomoktu 90.3 fm tene katabla jumala ka ta nyega ne duru katabla nyega ne duru ani sanga bisabala abe soro fene sibu fene na bewa bamara aga na so ni ga fawore ne duma den dali ah ambamala
Farafina foli a bɛ senna hali bi n balimaw an ka foli ani tanu ni a baw ye mɔgɔ fɛn fɛn b'an dɛmɛ ka nin jɛmukan in lamɛn ni minnu fana b'a jan bolo an ka foli b'u ye an hakili bɛ taga Adama Jarala ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Bankɔni na fara Bankɔni dugutigi fana kan ni o ye Kalifu Bamananden ale fana ye dɔnkilidala ye an b'a fɔ a ma Kalifu Iga an bɛ jɔn fana fo nin wagatinin na n terikɛ n terimuso e min fana bɛ ka jɛmukan lamɛn an ka foli ani tanu ni b'i ye sisan an b'an tɛgɛ di Maina l'enfant de Maina Madol B Penda Isu Abamu let's go les gars. An balimaw aw bɛ ka kan ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen lamɛn mun bɛ deli ka kɛ an bɛ jɛmukan mun kɛ arabadon nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila la.
I bɛ dugawu kɛ.
O ni taa fila si la.
Bajara i bɛ dugawu kɛ kɛlɛ in a bɛ se ka nagasi cogo min.
A bɛ se ka dugawu kɔni k'o la.
Awɔ dugawu kɛ jamana ye.
A siraba maliya den bɛɛ salamaleku maliya den bɛɛ salamaleku an tɛna hɛrɛ la ala m'an sira hɛrɛ an ka kɔrɔbɛ kɛlɛ kɔrɔbɛ kɛlɛ de. ala ka ba pewu
Ami.
Bien, t'as qu'à vous, qu'on ne peut pas.
Ami.
Alors, qu'à pas,
Ami.
Si vous avez la